ungangiyeki Sithandwa sami ngicela ungangiyeki Ngizwile batha usabambeki Baby, kodwa ngiblame Nami ngangike ngihlale endlaleni Cela ungangiyeki Kodwa sithandwa sami angiblame Kama kulivumile Ndando yake mayenziwe Kama kulivumile Ndando yake mayenziwe Ayisangeni Ngilambile ayikudakleki Sithandwa sami ngicela ungangiyeki Ngizwile batha usabambeki Baby, kodwa ngiklaimi Nami ngangike ngihlale endlaleni Cela ungangiyeki Kodwa sithandwa sami angiklaimi